Obuyinza busoga bategeezezza nti bavuddeyo n'amateeka kwosa ebiragiro ebigenda okukangavvula abazadde batandise okugayalira eky'okutwala abaana mu masomero n'okukyobola eddembe ery'abaana mu kitundu ekyo. Ebimu ku bibala ebivudde mu nteekateeka eyomeddwa mu mutwe ekitongole ki Platform for Labor Action emanyiddwa nga Business and Community Actions to Eliminate Child Labor in Sugar and Rice Supply Chains egenyereddwa mu kukendeeza omuwendo ogw'abaana abakozesebwa emirimu egy'enjawulo mu disitulikiti okuliyiganga Kaliro ne Bugiri. La project evuddeko omuwendo ogw'abaana abakozesebwa emirimu mu masamba g'ebikajjo n'emisiri omukyeru kendeera kuba kutuna na pakutuna sotumu bina kuli chikumi ekiseera kino myaka ebiri gyokka. Akwananganya emirimu gy'ekitongole kino Godfrey Kalulu ategeezezza nti amateeka agayisiddwa ga nkizo mu kunyweza eddembe ery'abaana. Akati mu mbeera eno akwira ekitongole kirwanyisa okukabasanyizibwawo kw'abaana mu minisitule y'ensonga ez'abakozi n'ekikula ky'abantu Maureen Kalungi ategeeza nti kaweefube ng'ono ayambako nnyo mu kukendeeza ebyokukozesa abaana emirimu olw'okutereeza ebiseera byabwe eby'omu maaso.
Nyagala kwebaza Platform for Labor Action eyekoze eno iganga nga reducing the child labor mu kitundu kino n'emirirwana the districts around it. So twagala kwebaza Platform for Labor Action kubanga bazja wano ne basanga nga abaana abali mu kukola emirimu gye batalina okukola nga bali ku 40%.